emshini uyangifakazela, emshini uyangikhulumela, awumshini uyangifakazela, emshini uyayikhulumela, emshini uyangifakazela, emshini uyangikhulumela, awumshini uyangifakazela.